siyalidinga sonke siyalidinga yazothanda mina nginokudinga ukulele slide phumbela uyobona amashita shay spinza bese nginokudinga ukuthi wenzani nobani mangekho mangicabanga leyo nto iyangidinga hambe nawe esitradeni ngibambe ngesandla amajida amawabheka anokumginye sho sa anokumginye mangicabanga leyo nto iyangidinga I know you're
getting tired of me, but
uyalidinga nami ngiyalidinga sonke siyalidinga yazothanda mina nginokungidida ukulele isinayi liphumbela ngiyobona amashita shay spinza bese nginokukudinga ukuthi wenzani nobani mangekho mangicabanga leyo nto iyangidina ngihambe nawe esitradeni ngibambe ngesandla amajida amawakubheka anokumginye anokumginye mangicabanga leyo nto iyangidina iyangidina leyo nto iyangidina
Mina nawe sopetalo nga